Rap out the town, you sign it. Feast a baby. Bunch boy.
Bunch boy music.
And the mic, the machine.
Imvoni imvano ivano nimvura kwa mfano urigi tera njani ngino wakati kibuno wazie kukirimbo chawa kunda tamikino urinzi bwawi zira nimba gwiri ndibi hano wewa neyi njugu njugu inguvitisha kukukunda dukina nyurubugu turasangira ugutsinda urukundo rwawe ni chigwa kwa bagori kunda ingendo yawe izigwa n'abakundira ugutsinda ndibuka wa munsi wa mbere tuduze idarapo wambaye ibyahatari biserukiwe n'ijipo waraniya kanuka nogeka nk'umucopo ukunda uyundi muntu ndabihonyoza agasopo indemo yawe ni gitari ke muturirimbo waremwe mu isukari kusosa kunuta bombo Mami kazi impano yawe igizwe jambo Rizigi shuru kundo ribitswe mu karirimbo Kima no stage Kima no stage Kima no stage I love you stage Kima no stage Kima no stage Kima no stage You're my baby stage Kima no stage Kima no stage Kima no stage I love you stage Kima no stage Kima no stage Kima no stage You're my baby stage Mwibutse kuri mwiza neza weka neza keza Bishaza vyumutima uri chambara ngeso nziza Ukeza bagaceza ni uru gituma biza Bikantera gutuza ntagukunda nguwe neza Akazuba karasa mu gatondo karagusa Niwe chonwa gisosa chiwabo namaza sesa Uremwe ku buhinga umengo nubwa kisasa Ufise pisto mpinga urukundo nigozi rasa Iyo uri kwiyunguruza nkubu namu sinema Nashaka kwirusha mera imbere njane nyuma Komba ya mwisho nkuvu uri kunyagaza ku mutima Nanje ntipaka mwisho love ni naba nkihema Indemo yawe ni gitari ke muturirimbo Waremwe mu isukari kusosa kunuta bonbon Mami kazi impano yawe igizwe jambo Rizigi shuru kundo ribitswe mu karirimbo Kima no stage Kima no stage Kima no stage I love you stage Kima no stage Kima no stage Kima no stage You're my baby stage Kima no stage Kima no stage Kima no stage I love you stage Kima no stage Kima no stage Kima no stage You're my baby stage Kima no stage Kima no stage Kima no stage I love you stage Kima no stage Kima no stage Kima no stage You're my baby stage
Daddy Simon, oh Lord.
We did it, babe.
The Bunch Boys. Desderatus.